zlatestmusic.com.
Mary mafiga kubanga makwacha numba umone zangi Zangi jino ya kulanda Nguna puna Julia Julia, Julia, Julia Kubanga na fashioni Wose na kubanga na kwacha jino ngupenga singo Nipa mambu kamba chile kumembo Jino ngupenga singo Mizangi ya jimongo nguna zei
Beja kupa singo
Single,
better kupa single.
Mchase bachila kungurume
Mwa muhani le mchima Ayethote mwa mingu na wane litanana Mbu wa kuzanga Maestani shaino Meri wa mbu waka injemi naritemo Kukanda yami jino na temo I never knew Apuli hata geta kumisi mbongo Tosemo akanta ringe dizeti Lama zangi jino I forget I think I'm tired Na my heart break Pule single, free to mingo Mumungu na zeye na zangi ya jimbongo Chickpop
Mulende na Mary Chumeri mafiga kubanga makwacha numba umone zangi Zangi jino ya kulanda Muna puna Julia Julia, Julia, Julia Kubanga na fashioni Wose na kubanga na kwacha jino ngupenga single Mambo kamba chile kumembo
Jina ngupenga singo
Mzangi ya jimbongo nguna zei
Beda kupa singo
Kupa singo
Beda kupa singo
Mase bachila kumurume
Singo Beda nguka kote singo Singo Beda nguka kote singo Kukota singo
Beta kutamaka singo
Singo Beta na kukota singo
Nani kukua na depression BP My pressure Singo Singo Ya kupanga sense Jipa motu kambachile kumengo
Mulende na Mary Shumeri mafiga kuwanga makwacha numba umone zangi Zangi jino ya kulanda Muna puna Julia Julia, Julia, Julia Kubanga na
fashion
Wose na kubanga na kwacha jino ngupenga singo
Mbama
mbukamba chile kumembo Jino ngupenga singo Zangi ya jimbongo nguna zei
Beda kupa singo
Kupa singo
Beda kupa singo
Bachila kumurume
Manyinga Hot FM Mwacha kesha si LG Travelers I got you Gaddafi Chipale DJ Hexacord Mwacha happy kanyanga Lunga wa msu I see you Black Z Tunakwa Jets KG Boy
Zlatestmusic.com.